ShankySupplier.com.
Wamemchokoza mana, wamemchokoza mana.
Kwa majina naitwa chapa wapinzani unawakera mikwa juu so wanayopenda chura mikwa juu flani vya mada na chief kira twende mada chapa ataki na mada ataki nuka
chapa 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 chapa
oya watoto mpaka na juta
chapa
ataki na mada
chapa
ataki nuka
chapa 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 chapa
oya watoto na wakitaka ninunie
naduko
vineno neno nirushie
naduko
ndona popenda nichukie wani vipi,
wani vipi,
wani nini,
adopo.
Na wakitaka ninunie,
adopo.
Vine none no nirushie,
adopo.
Mbona popenda nichukie, wani vipi, wani nini. Mungine kama mimi,
nani,
mungine kama mimi,
wani.
Tupo kibao, wapo kibao, ila siyo,
nani.
Mungine kama mimi,
nani,
mungine kama mimi,
wani.
Tupo kibao, wapo kibao, ila siyo,
nani,
wani. Wanangu wa magaju
tunawakera Mbaka na funga midomo yao
Baraba mbaya
tunawakera Mbiko tuka kwetu mbaka kwao
Haya tuende mbini chapa 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 chapa
Siki juu
chapa chapa chapa
Mbiko za mbongo
chapa 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 chapa
Siki juu
chapa chapa
Mbiko za mbongo
Shanga na vocheza na shabiki from Tijeli gita Nana nita babales
Bongo
Siche kes
Bongo
Usipime vita vita vya nguzo de pes Wana nita babales
Bongo
Siche kes
Bongo
Usipime vina vina vya nguzo de pes Na wakitaka ninunie
Adopo
Vineno neno nirushie
Adopo
Dona popenda nichukie
Adopo
Wani vipi
Wani vipi
Wani nini
Adopo
Na wakitaka na mtaja mwisho
chapa
taira
chapa
babadula
chapa
wechi tumazu na mwanangu tampera
chapa
una designer
bongo
igia sedi
na wewe bongo
ene jati so mwana
chapa
mwanangu alizo na
mwishidusu
tupo hapa na sala sala na boma
chapa
mwanangu wa pentagoni
chapa
wapi msupekona
chapa
na pita sanga sanga ukupo ana Montana
download na kusikiliza ngoma mpya kupitia ChankySupplier.com.